whiria ngā taura here tangata o Paekia, kia pakari ai te iwi.